Motumman horror case of man can himatef, Motumman federal at Abamusaf, Angun Kabulchin Sayero Tijer, Officer, Motumana not to graduate chunk amni of warm, Gazetan Biengilis the Telegraph Jeram, Gabasabasif Torbander, Bedevi can name, Gochagara Javina, Civilotaratra, Watamukaminu, Shakito Kumale Kabalale Fatuta o Ipsuran, Gabasi Telegraph Kanundeng Abanijeturan, Himanat Yati Hale, Ipsabase Jira. Ipsisunitabaludan, Nano Marakisat Civilotarati, Yetra Wat Himanajat Amis, Tokumamotumotan can Mogafamik Amni Walaba Akakulefatu Gafatejra. The Telegraph, Torbe, Barumat Ansen, Hit Atoni TPLF, Nano Amara, Gudino Lokaba Kesat, Gandink on Nambula, Mesha Gudan Haleri, Jechun Gabase, Kesuma, Nano Agam Sajat Amu, Gutuman Barbade Sejechun, Meet Ansun Hagam Akate Teresejra. Gazet Ansun, Loltoni TPLF Mana Manarana Udan Jratota Ajesaniru, Mana Gubaniru Jechun Ipse, Namoni Loltota TPLF in Ajefaman Ibala Kamuja Ejra. Gocha took Amekana can name meet an Ragai House of Sisuran, Kanadraf, Halilara Watamijet Amebod, Sura Satellite, Wolbrak Abun, Merkane Susa, Gazet Ansun Gabasera. TPLF Kanakarawate, Walwaransi, Nano Sana Utun Jratin, Tajer E, Umaticha Ijabo feature a Gazet Ansun. Dubima Motumana no Amara o Bugzacho Muruna, Torbander Begazet Esota Fipsakenanin, Nanun Sani TPLF. Agamsaf Nano Sarat Halilaf, Ajecha Jamara Watajran, Hawasa Dunya, Tbexusuf Socho Ajrachu Sanijran. Gabas Telegraph Kanaf, Imana Motumana no Amaraf Debia Kakenanif, Wildly Kenya Saganta Fantagre, Batra Sultan, Officana no Motumata Grajer Ekan of Wamuf, Bakabua, America Kabakatan, Ambassador Fesaz Gadomin, Bilbiland Bisejra. Namot wicked is.
Kamotuman Ethiopia Shorke Summa Tifarraje at Dabli Summa Umata Tigraif, Akasmas, Motumana no Tigrai, Motuma Federal Ethiopia Rabe Kanan Orkamef, America Kabat, Bakabuakatan, Ambassador Fisaz Gadom, Kat Enya Gazetan, Daily Telegraph, Gabasif, Motuman Nano Amaraib Sekenden, Umnoni Tigrai, Nano Amara, Bakagam Sajer Amuta, Jecha, Jumla Gese, Gochareger, Jabinabro Rawat, Jechur, Animatetref, Debiken Nudaf, Ipsagama Motumana no Tigrai Mbay, Akanajetun Ipsan.
Bakarbu, Telegraph in Nibali, English Gazeta. በወሎ ባንዳ ጋምሳ በሚባል አካባቢ ግዝ ቤቶች ተቃጥለው ሰዎችም እንደዚሁ ተፈናቅለው ተገድለው
ይሄኛ ከነጋዜጣን በእንግሊዝ ቴሌግራፍ ጀደሙ ወሎ ናኑ አጋምሰ ጀደሙት መነን ባየን ጉበተኒ ነሞን ባየኒ ሰከሱ መቡቃኒ አጀ ሰመን ሁምኖኒ ትግራይ ጎቻ ከነከራወተን ረጋፈኪ ሳተላይቲን ቀባ ሃሎ በእንሳፍ ከነጎደን ከጀዱ ገባሰ ባየነ መድቡ ቀበቴ በየጅራ ናኑ ሰነ ወራንሰ ቱቱሬ Waransich egat ume humnon wallolan bakkanjirre tijada ibsisun. Kanaf gamob na tigraye ngocha na kanara watame njiru. Badina kanara watame yotay, kama sadafan koratame kukulefame ummanna kabeku. Kanne ngocha kanara watanis akkaseran gafa taman akkatazamu ibsajir utu bayejara na ambasadir fisazgarom. Kanumadal chise dubbima motumana anno amara bogzacho mulune ibsagazit esotaf kennanin. Humnoni Tigray gocha kan rawachu kadubbatan ilalchise ambassador fisan enna debikennan angawna mara waranni Tigray magalale tenna senan dalibaladi gufi waldia gubuda fi qobbo akana gochu dafi wannisan injerin injiru fula warana Tigray cilatti dibudaf olola sano fanida kunim monojetu jadan ipsi motumman anno amaratin baykun humni Tigray nanno senetti namota naga akajjes Dubartota kum nangudedu, kabenyas akka sama jirudubata. Gochalem kunimmo akka gochale akka waranatti kannama gafa chisa wantev. Humni Tigray nanno amaratti sene gochale tin himatamukana rawata jira jechun gafi vion ESF ambasadar fisaan inna debisan.
Ye Tigrayin hizbi yank asakasa. Ihinnin kamay yeto agga humumeti shalinyal bilo yetan asasarawit. በምን ሂሳብ ነው የአማራን ህዝብ በዚህ መልኩ የሚቀሰቀሰው ያንን ነገር አማራ ላይ
ኡመተ ትግራይ ሶቾሴ ጎጫ ከናርጉራ ወራና ዱናፍ ወየ ጀዴ ወራኒ ከ አከሚት ቢፈከናን ኡመተ ማራ ከካሳ ናኑ አማራ ደቄ ጎጫ ከና ከራውት ዮቴ ኡመነ ማራ ቢፉሞ ኡመኒ ትግራይ ከይንካ ዋድራጂን ከብራን እንጅሩ ቶኮ ቶኮ ነዋሳ ከመታ መታሳ ዱበርቶ ተቀባ ኡመኒ ትግራይ ከነዝገ Gocha turi retra watamef wantef, nanno amararati gocha nakana tokkolle rawatam. Median alaw tunigalate, utu magaalaleenni ilaalamu ta'e humni Tigraay fi uummanni akkamitti akka jiran agarsiisuu danda'u turan jedhan. Humnoon Tigraay maaliif daangaa naannoo isaanii irra ce'anii naannolee biroo keessa seenan jechuudhaan waraansichi gara naannolee birootti babal'achuun kanneen biroodhaaf yaaddoo ta'uusaa ibsuudhaan qeeqawwan qaamota adda addaatiin dhiyaataa jiran ilaalchisee gaaffii dhiyaateef akkana jechuun deebii kennan Ambaasaaddar Fisaa Asgadoom.
ባለፈው 9 ወር 8 ወር ትግራይ ውስጥ የተፈጸመው ጭፍጨፋ እንዳልነበረ አርገው ጦርነቱ እየሰፋ ነው ጦርነቱ ለምን ይከተላል
ባቲሌ ሰደተን ሰግለን ደብረን አጀቻለ ትግራይ ከሰትራውተመን አከዋን እንጅረት ዲሰኒ ወራንስች በበለታ ጅራ ወራንስች ማሊፍ ትፉፋ ከነንጀረን ንጅረን ወራንስች ሰበባን ትፉፉፍ ንጉዳን አጀቻን ኡመተ ትግራይ ረትራውተመ አንገዳበቱት ወራንስች ትፉፋ ቢፈለማን tokkoffaa waraanna biyyi Tigraay keessaa fedha isaatiin hin baane haleelamee injifatamee ba'e. Eega ba'e boodas maal godhe? Labsii duulaa yookaan kitatti labsee jira. Biyyoota irra deemee meeshaalee bitataa jira. Mee haa jennuuti waraanni Tigraay Tigraayin bilisa baaseera jedhee daangaa irraa taa'u. Tigraayin akkatti deebee balleessu cal jennee eegnaa? Kana seerri waraanaan eeyyamu. Diinni waliigalteedhaan yookaan waraanaan hanga bifa qabatutti wal falmiin itti fufa. Nuti ka jechaa jirru. Lafti Tigraay ammayyuu gadi lakkifamne milishaan Amaaraaf raayyaan Ertiraa ammallee Tigraay lixaa keessa jiru bakka wal waraansaa duraatti adeeminuu jechaa jirra. Hin baane namni kana nu hubatu achi keessaa ba'anii karaa seeraan nu gaafatan jechaa jirraa jedhan. Barreessaa muummicha tokkummaa mootummootaa Antoniyoo Guterres dabalatee waraansaan furmaanni dhufu hin jiru jechuudhaan akka lolichi mariidhaan furmaata argatu gaaffii dhiyaataa jiru. Dhaabni isaanii akkamitti akka ilaalu gaafatamanii hin adeebisanis. Waraansi arrumatuu dhaabatee fedhii keenya guyyaa guyyaatti lubbuu qaalitti baasaa jirra. Akka ummataatti jiraachuun waan nurra jiruuf waraansa kanatuun fedhiin itti galle. Garuu kubbaan sun harka biyyi jira. Haalli Itiyoophiyaa kana booda maal haa ta'u ka jedhu irratti mariin biyyaalessaa akka waamamu gaafataa jirra. Abiy Ahmed namoota kana wajjin hin dubbadhu jedhee jira. Kanammoo tokkummaan mootummootaa iyyuu ni beekaa jedhan Ambaasaaddar Fisaa Asgadoom. Addi bilisummaa uummata Tigraayiif waraanni bilisummaa Oromoo waliigaltee waraanaa tolfachuun isaanii dhiyeenya oduudhaan himamee jira. Dhaabonni lamaanuu mootummaadhaan shororkeessummaatti farrajamanii jiru. Kaayyoo waliigaltee kanaa maali jedhamee gaaffii VOA irraa dhiyaateef ennaa deebisan gaaffii VOA irraa dhiyaateef akkanatti deebisan.
Timiratu min yahel qumnagar indaallo miyaasayi timiratun bimiqaawum saakir min yahel indaancaachan. Yebilsigina kaadireewochinna betelezii wuchi yaallute.
Walitti dhufeenyi sun hangam akka dhimma barbaachisaa qabu kan sitti agarsiisu kanneen walta'insicha morman agam akka waccisiise ennaa laaltudha. Dabballoonni badhaadhinaa fi biloogaroonni isaanii biyya alaa jiraatanutu nafiin gareeleen lameen diinota keenya isaan ittiin jedhan akkamitti wal jaallachuun akka irra hin jirre itti muudhaaf carraaqu. Kan diina kooti jettee farrajje tokkoof firan barbaadduuf diina keeti maaltu si galche? Kanaaf waci isaanii waanuma eegamudha. Haala Itiyoophiyaan amma irra jirtuuf kun gochaa qajeelaadha warri jedhan garuu sirriidha. Waraanni bilisummaa Oromoo sirna mootummaa Abiyyi wajjin wal lolaa jira. Mormii yaadaa ka siyaasaaf kabiroo qofatu hin taane waraanni Tigraay diina isaa faannoo Amaaraa waraana Itiyoophiyaa kan Abiyyiif Shaabiyaa wajjin waraansi bilisummaa Oromoo immoo kanneen naannoo sana jiran humnoota addaa Oromiyaa milishootaaf raayyaatti isaa wajjin lubbuu aarsaa godhee wallaansorra jira. Kanaan yoo xiqqaate kaayyoo tokko qabu mootummaa biyya amma jiru kana bifa kamiinuu waliigalteedhaanis ta'e waraanaan kuffisuu qabna. Sirna kana kuffisuudhaaf wal gargaaruutu nurra jira. Waliin qindeeffachuutu nurra jira. Odeessilee wal jijjiiruutu nurra jira ka jedhu kaayyoonsaa. Waliin taanee diina keenya kuffisuuf waltajjiin biyyaalessaa akka uumamuu fi yeroon ce'umsaa ka milkaa'e akka ta'uuf jechuun xumuran Ameerikaatti bakka bu'aan adda bilisummaa uummata Tigraay Ambaasaaddar Fisaa Asgadoom.